chineke ka mma o olu chukwu na alu one na uwa na obala uba o chukwu na esi n'aka mmadụ ebunye mmadụ enu o emeka oke eke oke mma na ịga dị o
iwe omelu meri gị iwe nwanne m apụghị imelu m ọgọ omelu m onye m ọgọ na ojuru m abụọ chikwu emeka oke eke ma etighị ịrọ ibo mmanụ m ịgwọta mgbe ejigbo eji ga dị o
ekene ka nji bịa o eze ọjịma ọma maka ọga imelu m mgbe m bịala egwu na sal ibe imelu m eri gị iwe nwanne m apụla imelu m mmiri ọma mgbe ejigbo enyi oyi m
iwe omelu m eri gị iwe nwanne m apụghị imelu m ọga omelu m onye m ọgọ na ojuru m abụọ chikwu emeka oke eke ma etighị ịrọ oyi m mana m ịgwọta mgbe ejigbo enyi ga dị o
ọ dị mma onye bụla ọgọ mebe o ọ ga ị na-eme o biko jisi ike ọ ga imelu mmanụ na chukwu gara ụwa ga akwụkwọ ụgwọ o mee mma o biko jisi ike na mma o
iwe omelu m eri gị iwe nwanne m apụghị imelu m ọgọ omelu m onye m ọgọ na ojuru m abụọ chikwu emeka oke eke ma etighị ịrọ oyi m mmanụ m ịgwọta mgbe ejigbo enyi ga dị o
emeka n'obodo kaduna steeti ọnata benne ya n'ụmụ eze amaobi ụgbọ giliga beka gụrụ akwụkwọ na kọmitii praịmarị skuul keji kansụl maluo na maọbịa niile ọgụcha praịmarị wee pasi na sekọndịrị skuul epo skuul ya na maọbịa bọịs ọgụwa akwụkwọ ọgụcha sekọndịrị skuul wee jee bọyị n'Ọnịcha ọ gbacha bọyị o na ofe bọrọ ya chaa chaa o mesịrị ga nata azụ wewe n'uwe ya nke jebe oko olulu n'oko gụọ bizinesi adimishọn emeka gụchalụ n'oko wee nata benne ya o emeka wee kpọọ ezigbo mama ya o nne m obi akene na o nwere ibe nke akọlụ gị mmụọ m gwala ụmụ na akala aka madụrọ na naijiria oge ọ bụ na ị nụlụ na mba plen si naijiria pụọ ezi nne m oge ịmalụ na ugo ma achakego let jesus francisco keke mbogo adaeze adụa na egwugwu akele n'ugo mma katọt peri nebul mighty hero na south africa esi nne ka ije gị ka ọma emeka bụ ụzọ bi obodo a na-akpọ malaysia o wee bikete nyawa obodo edoro ya anya o wee na-achite naijiria wee kwado south ọ bata cape town south africa gọzie ya the mother city cape town south africa western cape ọdịkọsị igbuo a na-amụrụ n'ike osisi ịkpọlụ nkụ atụla anya ọdịda mesịrị kwụlụ ma nke dị ndụ si n'ukwu rọ n'ụda emeka oke eke oke nwa na ịga dị o dịrọ n'isi unu nwere ibe na-eme ya emeka oke eke gị na chi gị bala ọfụma ibe sọla ụwa kwube n'oge chineke ka mma mmiri ọma mgbe ejigbo enyo imo ebube bụla emeka ụ na chi ya ekwugoro ya ọnụ ya ndị igbo tụlụ ịnụ si n'ọnụ makarịbụ ọnụ nne ya na nwa malụ nne ya o na ọgbagolo ndị mụ emeka oke eke gị na chi gị ise eje o ime mma n'elu ụwa na ụmụ ụwa gị bulili ime chọ n'elu ụwa na ụmụ ụwa gị bulili onye na-atụ mmadụ ofu mkpụrụ aka n'azụ ya na eke nọ n'ime basị alụ ya emeka oke eke mewe ọgọ gị na chi ya ugwu na ọlụ dị mma na o nwere ụgwọ n'elu ụwa The mighty hero, Ezo Ima. Mighty no bajo dolu neno wa, eba jemele. Ijebu mami wata gini anabo we baba, gini anabo basia, ise ite no mele. Ise ita malu nibe di chadigo. Ike je tibu ndị lọ amosu na ndị n'obodo ewe mụta odogwu ego ndị mmiri na-enye ego mmiri na dị iche ụna nnukwu n'ori mmiri na tata
iwe omerumeri gị iwe nwanne m apụghị imeru m ọgụ omerum onye m ọgụ na ojuru m abụọ jikwa emeka oke eke ma ite gị ịrụ oyibo mana m ịgwọta mgbe ejikwa enyi ga-adị o
ojimote mọgọ chiama n'ọka nọta south o na western cape o memba disciplinary committee don make it the first club international dc secretary disciplinary committee na meriti fres klọb chaman brandi na maketi kọpreti fres klọb ojabara isi mọkọ akwa bataga mọbịa ozi na chi maiti o tred intaprise piti west south africa ọzọbụla ini ego orimili atata oje mbe nwilo ọbado na dị mma ọgala na-eli egi o ọ na-enwe obi aṅụli o ibe dị ka aga akọ na m maiti bịa dịlụ nụ m mgbe eji be enyi bịa kpọlụ nụ m oju na-eme ọkọ mmiri ọma na asatụ o akwa batago na ama ọbịa Be a successful man. There must be a woman. Oso die me nwanyo ma o. Oje bi cho mo keke. Mamu mweje ma o. Adu mo nya ni me. Mama ego yibo. Mama kiki nwa mo. Mami zara. Mamu mweje ma. Mama chukwe meka. Mama na meka. Ọ bụ isi ka nkene lụ gị. Ndezi bọ ego. ndi gina bana di na ma na South Africa is a royal majesty obi odi innocent onye na chiye o obi agudi to of an immortal kingdom Delta State
mighty hero
Oshimini North and South oh.
Ekomili
in all the properties
mighty hero
in all the logistics oh.
Ekomili
group of company
mighty hero
limited
Ekomili
woke money abi oh.
Mighty hero
ojege boku
Ekomili
Oshimini North and South
mighty hero
mighty simu kene loke
Ekomili
Woke money got in it.
Mighty hero.
Get him a guy high chief.
Ekomili.
Ekene chukwe se wana ho.
Mighty hero.
Agudia bube na sautu ho.
Ekomili.
Umu na mwesu wako.
Mighty hero.
Oku nenyife ho.
Ekomili.
Na mesi akwata.
Mighty hero.
Ako majida kuo.
Ekomili.
Umu banye libibe.
Mighty hero.
Member domeriti.
Ekomili.
First club international.
Mighty hero.
Western Cape, South Africa.
Ekomili.
Ufumwa kamwaneriyo.
Mighty hero.
Akudye bubena sato.
Ekomili.
Woke mwana mesiyo.
Mighty hero.
Amesi agwata kisijeyo.
Ekomili.
Udoku noga dirikimao.
Mighty hero.
Ikeju kwa lewe.
Ekomili.
Mwabule buno beze.
Mighty hero.
Mwabule buno Ekomili Ogude
Mighty hero
Odi konjo lajo
Ekomili
Ogude the second
Mighty hero
Member don merit yo
Ekomili
First club worldwide
Mighty hero
Member infinity first club
Ekomili
Member ambassador for Beze
Mighty hero
Ogude Ekomili Mwabule buna sao
Mighty hero
Member so be first club
Ekomili
Member old and new
Mighty hero
Agbata meeting na sato
Ekomili
Mwabule bodokuo
Mighty hero
Chipebe kokeke
Ekomili
Mwamamu iwota
Mighty hero
Million man na sato
Ekomili
Oke lage liekie
Mighty hero
One mwobia hole
Ekomili
Akwa batoko na mwabia
Mighty hero
Mr. Chim Eze Mwoye
Ekomili
Eze Mwonyi Bitoka
Mighty hero
Ayy Mumbo Ichibwadu
Ekomili
Wonyi Losi Nodi Roko
Mighty hero
Eze Mwawo
Ekomili
Eze Mwanoga Dirigimawo
Mighty hero
Mumbo Ichibwadu Ezo Ayibo
Ekomili
Chief Executive Officer
Mighty hero
Mr. Yilangasio
Ekomili
Nigeria Limited
Mighty hero
Mweji Baguni Adiribo
Ekomili
Bezie Boye
Mighty hero
Ambassador Benjamin
Ekomili
Umerangwe Mokao
Mighty hero
Lele Mo
Ekomili
Ekubenu Kukunu Muriyo
Mighty hero
Akabeli Mokoma
Ekomili
Bezo Moko
Mighty hero
Kenele Mula Olozo
Ekomili
Jelu Jumwa O
Mighty Hero
Ujumwa Mwe Mokai
Ekomili
Oso Diebe Niga Dirimu O
Mighty Hero
Lili Mo Mo
Ekomili
Ambassador Benjamin
Mighty Hero
Umera Mwe Mokai O
Ekomili
Woke Mwane Nukutu O
Mighty Hero
Lili Mo Niga Niroswa
Ekomili
Makafeli
Mighty Hero
Lili Mo Mo
Ekomili
Kambule kumbuje kenodo
Ekomili
Aichifu ze chasi mwoso
Mighty hero
Chile mwa mama o
Ekomili
Ose sole chinyeli mwa
Mighty hero
Mkisi zinu mucho
Ekomili
Chaman chife ze kuti
Mighty hero
Chile elektrika
Ekomili
Nigeria limited
Mighty hero
Director Chile
Ekomili
Ventures BTY
Mighty hero
President General
Ekomili
Ugbo to heritage. Association Cape Town. South Africa. Bajaman. Odanwagwata meeting. Cape Town of South Africa. Ozezo Mekodima. Ozezo Chudo. Ndumutuo. Nandiagwata Belumadu. Ozezo Chudo. Emeka Ruben Okonkwo. Udogba Kukarisia. One in the welly got to work. And who said to get your job? No, we look at government area. Oh, yeah, Marco Garcia. Mighty hero. Where you went, you got no more. Mama, my papa. Mighty hero. As an alien here. On a mobile, mighty hero. Where you went, you got me. A papa, Tom Mobia. Million money and your mighty dog and the Gimbao. When you see the coaching on the Membao, they could be the mighty of every December. They could be the Jabba Rice Mogo, mighty in the Kelope, in the Kelogella. They could be the Macao, mighty hero. What do you know about no way? They could be the mighty dog and the Gimbao. When I walk a leg out, they could be when I get up on them and when they are, I did not get up on a mouth. They could be Bergy, 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 also my body get Camille. I bought Bulungi Kuku Mili, mighty hero. Ugobeja Fuso, Mata Nena Chia Nina Maho, mighty hero. Onyu Mweze Namobia, Ekumbili. Onye Nkamu Numweze, mighty hero. Mighty oh mighty.